Hey, Chunky Supplier. Hey, Supplier.
Yo, yo. Sorry, boy, pass me the weed. That pass is some real shit, nigga. Bumbo
Clark. Hey, yo, Kenny.
Dogum dogo tunaji kongoja. Azisuge iri sari moja. Najua mchumba unaningoja. Paka lanchu mekula samoja. Kuna bonge la foleni mama. Apa nilipo nimesimama. Kuna bonge la foleni mama. Apa nilipo nimesimama. Au nipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije mkuhonge. I'm coming home, baby usikai kinyonge. Ningoje, na usikate tunge. Ningoje, usikate tunge. Sinune mchumba. Kaninyima unyumba. Babe, know you be waiting for so long. Remember I've been working for too long. Aunipite mwendo kasi, ila sijapata nafasi. Mara kumi polisi wanigasi, ila nikutulize nafsi. My baby, aunipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana, ili nije mkuhonge. I'm coming home, baby usikai kinyonge. Ningoje, na usikate tunge. Ningoje, usikate tunge. Mamacita, te quiero mucho señorita. Hivi unamjua Kenny Misondo, unamjua. Unamjua Zara Boy, unamjua. Unamjua Zambele, unamjua. Unamjua Amigo, unamjua. Unamjua Chopa cha upole, unamjua. Unamjua Seveni, unamjua. Mudi mnyama yupo kwenye foleni. Hawezi pita hata pembeni. Nikifika mnyonge mnyongeni. Ila haki yangu, tunda langu. Wendo kipenzi changu. Indo hari yangu.
Bombo Clat, mama sita.
Kone music worldwide.